You are listening to UFOCOM Radio, YOFOCHM. UFOCOM Radio, your charity voice.
Iranga machago na kulwale ilo sande njaga lukua niliza ate irangu gumunafu wakatuwe gatako na wabade na fe okuveri wa guru wabade wa ukume doku yufokum radio kula msuiza nyomu linye ya Yesu Kristo umana wakatondo mlamo ate irani njaga lukua niliza musande nenunji akayimba kabadeka gamati mchifochiri wenalabi kakatonda wali wasabi langa wamuno unyeza wasibi langa wagabi langa uwayaga liza ukulaba katonda anga kule vinene mbulambu abantu au wayaga liranga abantu bonna okulaba nti balokoka mu kifo kiri omusumba wusu nibugembe bwati babadagamba nti ebiseera ebisinga tusaba netukuwola Katonda okutuyamba netukuwola Katonda okutusisinkana netukuwola Katonda okuddamu ebyaffe byonna byetuba twetaaga okubituwa naye Katonda bwamala okubikola netubira kusingira ddala bwewasabanga nga tokyasaba wasibanga nga tokyasiiba wanoonya Katonda nga tokyamunoonya bwagabanga nga tokyagaba bwati omusumba Wilson Bugembe bwabadde agamba nti mu kifo kiri nange esala yange nti nange Stephen Kapere nziri mu kifo kiri we nasabiranga we nasomeranga Bayibuli we nanoonyezanga okukola obutuukirivu we nanoonyezanga okusaba we nayagaliranga abooluganda we nayagaliranga emirimu gya Katonda we nasiibiranga mu kifo kiri sande eno mu kifo kiri tudde ffenna mu kifo kiri we twakuŋŋaaniranga we twanoonyezanga amazima we twasalanga ogw'ensonga mu kifo kiri ffenna tuddeyo bwati omusumba Wilson Bugembe bw'abadde agamba wasaba omwami olunaku olwaleero wasaba omwana wasaba emmotoka wasaba byonna byosaba olwaleero naye nga byebikuleeteddwa okuva Katonda mu kifo kiri tuddeyo mu kifo kiri omusumba Wilson Bugembe bw'atyo bw'abadde agamba mu kifo kiri kale butereevu njagala kwaniriza kuifoko muredi eri omulundi omulala wetuli wano okubeera nga tukutwala mu maaso olwaleero walete mu pulogulaamu yaffe mwetugenda okuba nga tuwulira ebigambo Katonda by'alina mu bulamu bwaffe ku bulamu bwaffe era nga wano ngenda kuba nga nsooka okuddamu akayimba kano naye nga bannaffe mwenna abatuwuliriza abali mu bitundu ebya Uganda eby'enjawulo nga kwoli owuliriza twagala okubuuzaako nti wasuza otya oli otya enkya yonaku olwaleero bannaffe abali e Denmark baganda baffe abali mu United Kingdom abali e Oman abali e Sudan abali e German abali e South Korea n'ebitundu ebirala bingi nnyo baganda baffe twagala okubala musaako enkya yonaku olwaleero ffenna tudde mu kifo kiri reka nsooke nnyongeza akayimba kano tuddemu tukawulire lyokate butereevu nkomeo mu kifo kiri we twayagaliza Katonda etuva tudda mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo Mukama nsaba tusisinkane mu kifo ekyo
nakusaba bolimpe motoka nditwala batalina
nanakuebinene
nalinkoye ebigere era wajimo
limwesibwa
nayate wampanjeru emito
gyayo myeru
banabanaulira
londa londa Mukama nsaba onzizeyo mu kifo kiri Hey, Mukama nsaba tusisinkane mu kifo ekyo waliwo ekifo waliwo ekifo kifo kimu wali ekyo kyennyini olunaku olwaliro kyenjagala oddemu mu kifo ekyo nze nsaba Mukama onzizeyo 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 wala mchife chumuli amani zijukile sala luli mpamani
zijukile sala
luli omuli amani Dwala muchifecho muli amani Okuda yeyo Ompamani Zijukile sala luli Utelevu kuifocom radio Mpamani Saba katonda kuwa amani onakuluwa lero akuzeyo mukifo kiri ndoza nga tetunaba nagenda mukubuulira tugenda kusooka kusaba Katonda atuzeyo mukifo kiri ekifo kiri wetwayagalira Katonda obeera omuntu ow'emyaka 10 okuva kati obeera omuntu ow'emyaka 5 okuva kati obeera omuntu ow'emyaka 7 okuva kati n'okusingawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ekifo ekyo Katonda muwamusisinkanira engeri gye wamwagalanga engeri gye wali okankanira ekibi ekifo ekyo gw'omanyi engeri gye wasesetuka onaku olwaleero ndowooza nga tetunaba nakugenda mu kintu kirala kyonna nakusaba tugenda kubanga tusaba Katonda atuwe ekisa tuddeyo mu bifo byaffe tukuume ebifo byaffe Katonda we yali atulabira naffe onaku olwaleero abeere nga watulabira mu kifo kiri wali wetwali wali wetwamukowolera nga twagala visa nga tutambula okugenda ebweru wetwamukowolerawo nga twagala abakyawo omukyala bwe nali njagala omukyala we namukowolerawo bwe nali njagala omwami we namukowolera bwe nali njagala okuzimba ennyumba amazima bwe wali tonaba kuyingira nnyumba yo obanga tonaba gizimba obanga tonaba gifuna ng'okyali mu kupangisa wakaba amaziga n'ogamba mukama bw'onampa ennyumba eno ennyumba egenda kubeera nnyumba ya njiri egenda kubeera gospel house egenda kubeera charity house egenda kubeera kingdom house mwengenda okusuza enfunze mwengenda okuyambira abo abatalina mwengenda okuliisiza abo abatalina kyakulya mukama bw'onampa business eno egenda kuyamba bangi naye nga amazima buli kyonna kyewayogera Katonda yaali eri amaakinga kutiikinga naye nga tanaba kubaako waatiikinga kwebyo byeweeyi amaha wakaba maziga n'ogamba mukama onampa omwana n'omwana mukama mwana ono anaakuweereza naye ng'onaku olwaleero omwana omufudde Katonda olunaku olwaleero ng'omwana twagala kumulaga bya Katonda ekifo ekyo mwetwagala awo Katonda wetwayogereranga naye Katonda wetwamuwuliriranga Katonda wetwazuukukiranga nga tuwulira tuline Katonda awo Katonda wetwebakiranga netufuna okubikulira okuva gyali okuyita mu birooto ekifo ekyo ekyekyamazima nga waseseetuka nga levo gye waliko si gy'oliko olunaku olwaleero levo gye waliko ey'okusoma ekigambo levo gye waliko ey'okubuulira gw'omanyi ekifo mwewali naye wenjagala awo tubeere nga tudda mu linnya erya mukama waffe Yesu Kristo sande n'amakya g'olunaku olwaleero oyinza obutakola birala byonna maybe oyinza obutasoma kigambo olwaleero maybe oyinza obutafulumamu kugenda mu kanisa naye njagala gwe mwennyini weekube mu mutima oddeyo oteese mu mutima gwo nti naye wenalisi wendi olunaku olwaleero wenalisi wendi olunaku olwaleero osabe Katonda tusabe Katonda wamu naawe akuzeeyo mu kisa awo wennyini woteekeddwa okubeera mu linnya erya Yesu
oli mwesigwa oli omwami kyamagero kyange buno buliyo kujja okusaba
bambi abeera mmisinga saagala kumulumyawo kimanyi yawulidde mukama nsaba omwana oyo omuzeeyo mu kisa omuzeeyo mu kifo kye awe yakwagalira okusinga omwami omwami nga si ye yali ensonga naye yali gwe Katonda nga neeyama ebinene
nalinkoye ebigere era wakimpa
oli mwesigwa
nayate wampa
emito gyayo myeru Oulida Mukama nsaba Unzizeyo Nsaba tusisinkane mukifecho Waliwe chifo Eyo jena saliranga Waliwe chifo Eyo jena yamiranga Waliwe chifo Eyo jena sinzizanga Nsaba mukama nzizeyo Anzizeyo Omuli amanyi Nzo kudaye Olalero Ampa amanyi akuwa amanyi Uli Omuli amanyi Okudaye yo Akuwa amanyi ampa amanyi Uli Omuli amanyi
Tugenda kuna mlondo ye tugenda maso ye tugenda okumukowolo kumuyita okumutegeza kubyetwagala akole okumuwabira okumugamba nti mukama gwo sani de mbulamu bwaffe tetulina mulala sani de wabula gwe mukama mbagalizo nako lulungi abampeera omukisa mukama
mukama nsaba tusisinkane katukomewo tusabe wulira
yalina enkifo we yasisinkananga ne katonda gabuli lwaggulo
olinawo akadde kootwala emisana kumakya akawungeezi nga ye time wagiseparatinga for god olinawo ekisenge kyewayawulanga ekyokyo kya katonda wononyeza katonda wulira adamu ne bamugoba mukifo kiri kubanga yali takyali kuoganizinga nti katonda ye mufuzi katonda ye mubeezi ye mukulembeze mubulamu bwe wulira Ebwe tuterera babuwe Mukama nsaba onzizeyo nze Mukifo kiri Wena kusisinkana Mukifo kiri Wena labire gulu erika Mukifo kiri wasalanga ebintu nebibaawo n'omanya nti ono amazima abadde katonda ojjukira ewakoolanga katonda n'olaba ne ku bubonero n'ebyamagero n'obirabako mu kifo kiri mukama nsaba tusisinkane nze nongera okukwagala wulira innya lyo otereyo mpewo omwami
Olio mwana yeyagaza
Bambi
Nesimbi zenda wanga
Baby zanywa mwama ata ujira Wowe Mukama sasira Mukama nsaba Onzize yonze Mukifo kiri Mukama nsaba tusisinkane Mukifo kiri Yimba Mukifo kiri nkwetaga Mukifo kiri wenasabira gwe Mukama nsaba tusisinkane Nze wampambatiranga sikyakuwulira Mukifo kiri wamusaba njongero kukwagala n'omusaba omwami omukyala na kati olwalero gwe mbejja okusinga Katonda wewe mazima kya magero naye Katonda asigala ali namba wanu mu bulamu bwo saagala kumulumya mweyogeza ebirimi bwotyo mukama nsaba onyambe okuddayo mu kifo kiri mukama nsaba tusisinkane waliwo ekifo kyotekeddwa okuddamu ekyo weeyama ebinenenene oyagala bakuwa emmotoka kati ne bakuzuukusa ekiro obeeko bootwala mu ddwaliro ogamba nze tebansumbuwa emito gyayo myeru bubeerondalonda bajja kuncafuwaliza emmotoka yange saba ddayo ddayo waliwo ekifo gyenasabiranga eyo gyenasimiranga waliwo ekifo saba mukama anzizeyo sande eno saba Katonda akutwale mu kifo wali ewali amaanyi mukubeerawo okwe awe tusaba Katonda atuzza akawungezi konnaku olwaleero enkyalo ennaku olwaleero mu emikwano gyaffe abatuwuliriza e Germany abatuwuliriza e Denmark abatuwuliriza mu UK abatuwuliriza wano e Uganda wali mu kifo we tusaba Katonda atuzze wali ewali amaanyi wulira tusabe Katonda atutwale mu kubeerawo okwe enkya y'olunaku olwaleero tewali omuzannyo sande yeeno oyingire wiiki ng'oli mu pozisoni yo mwoteekeddwa okubeera ng'oli mu kubeerawo kwa Katonda ng'oli mu maaso ga Katonda ng'oli mu pozisoni yo waliwe wali mwetwagala tubeere nga tugenda munaffe Judith babi agamba nti kanoonya okubeerawo okwetukuza n'okwerokosa maaso ga Katonda kyekikulwulira
kwekubeerawo kwoliwo teriyo kyenyinza kugerageranya ngu
onoonya onaku olwaleero onoonya abasajja onoonya mukyalo onoonya sente onoonya nyumba wulira kampumulire okubeerawo kwoddali ebiro nga biyise olimbe engule
Yeah.
kubera wo kosebo uri ngure
uri ngure
kosebo kanonye yebi onga bise ye nonyo kubera uwa katonde nchana kolwalero uri
tanika
wo kukundegera amani go no wagala go wo tuka
jamu kubera wa kosebo
kanonye
uimba kumutima
kanonye amkubulire mukubera wa kosebo ebiro webija olimpengule Katonda, hey, sinza katonda, katonda kuzi mchifocho mwote kebio kubele nchona kuluwa lero, olina position yo katonda mwaka wakala mwasese tukanova, wakano kekasera, machanga agona kuluwa lero, eno yesani yo mwote kebio kuno nyeza katonda mwini yerea Yesu Kristo mwana wakatondo mwana mwulia. Yeye watalibwe sina mani e watalibwe sina bulamu
nenda inonye okubera wakosebo
olimba olimpe ngule engule jetuno nyona kolwa lero engule jono nyolwa lero okuta mu position iyo no nyangule ulia amkumulire amkumulire sebo olimpe ngule olimpe ngule sebo kano Katondo w'amaanyi muyinza bwaffe leka tuwummulire mu maaso go munnaffe nga bw'abadde ayimba agamba leka tuwummulire mu maaso g'enkya y'olunaku olwaleero leka tuwummulire mu mikono gyayi Katonda wange kubanga gwe Dawudi yagamba nti nsingako gwe okubeera mu mikono gyo ssebo sigenda kugwa mu maaso g'abaana b'abantu kubanga gwe Mukama okuba owumba okuba abaganda bagamba nti akuba owuwe akuba awumba engalo Mukama naawe Dawudi yayogera n'agamba nti okusinga okubonerezebwa gwe Katonda okusinga okugwa mu mikono gyo okusinga okugwa mu mikono gy'abaana b'abantu kuba abaana b'abantu bagajambula Mukama ssebo Katonda omuyinza waffe gwe ekitiibwa kyaffe nkyayonaku olwaleero tusinga okukyukira okusinga okukyukira abantu y'ensonga yaffe y'olunaku olwaleero y'ensonga y'omukyalo yatuwuliriza amakya g'olunaku olwaleero mu linnya erya Yesu nti asinga okukyukira gwe oyo ali e Sudaani muganda waffe ali e Somalia muganda waffe ali e Germany Mukama asinga okukyukira gwe asinga okwenenyeza gwe okusinga okwenenyeza abantu oyo muganda waffe ali e South Korea muganda waffe ali e Denmark agamba nti asinga singo kwene nyezabwe kubanga abana babantu tebakakonona kuwa irwa abana babantu tebera bida abana babantu banjukira ebenda kolezwe lishamu abana babantu bagala kumbezika abana babantu bagala kusekelera kama katubela kutubela njebali omuchalo yokandu kitejari olwalera dukide mumasobo nga yene nyamukamba olwene bimusomieko nga yene nyesidage olwene bialuoze zerichamu nga yene nyesobo mwesigwa olwene yakoza balala olwene kusitanda wamota balala olwalera katondo mwesigwa
Kwa lugha
wange labanga emitemi wanvayo katonda wange jisenza gweje gambanti wali mukuru labanga amayanja amanene tata gasenza gwai katonda wange gagambanti osanide tatebye nyanja mu nyanja nga jisenza gwe tata kabaka uwaba kabaka labanga ebinyonyi mukuru katonda wange bigulumizibwa gwe tata labanga digambanti oli mukuru ensozi zona zikusenza tata ensolo muzimuzi
Kwa 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 kw Katonda wange,
We are the katona wange wewale mwinza wafe wewale chitibu achafe wewale mwinza mkama kubango buluda wanabo kubango bayambi tena kuluwa lero kubango bayimu chisa kubango batuwa la mdia magero yawe kubango batuwa la mwabu zimwabe kubango wade promotion kubango lese makastomaze edi mwaba ina business haba investing haba tuulilize chale na kuluwa lero wewale mkama kubango chikote kubade promotion mkama kubade salary increment kubwa wande mwene za mkama kubwa wande za mkama kubwa wande chisiba kubwa wande chisa uluwa lero bata yu mitobi yape bata tamu changa mkwela uoku wewale yesu wewale mnuji wapo wewale jiji wajafe wewale chisa ajafe wewale kwa mwaga jiwa wewale kwa mwaga jiwa wewale kwa mwaga jiwa wewale chiti wa chicho amaini kako omuji za mwo wewale yesu wewale mkama wewale yesu
Oh, yeah.
wade mulinye ya Yesu mwiso mwana akatono mnabulira
mwenjagala oyo mwami ya kwana nera vire vya la na
na alime chisa ye chita koma
e chisa ye chionya nyawo chisu mulula chisa
yeshe kanika
mbwa kwata kumukono akundusa jogenda baba yambye takowa
talinga balala
ye mwena muzula okulamu
wachuka
seriyo mulala
alinyamba okusingono
ye era wetunulide sene yugangenya
omukono gwe guli palula ziganye bayongedde Ulira manga katonda dago waliwa munawe katonda aliwa munawe sanda bakule kulira sanda bakuvamu bela ne katondo nakolwa lero bamuita nyoze fungo manga manti kamberenga na ye sande ye ne iyo lweru no na katonda lwako zo kusisinka na nokuya mabulinye ya Yesu
Kiche
chirinde samu kama
Yote
nabike zako osebi ya nyamba
Kie chirisingo
Oh Eya nsasira Woo
Akasana oba
Kali ya ucha
Nekuwa neto
nyo Oh mutaja Oh
Eya mukama risigara
Kie mukama Uwa mani
Woo Hava gaga vata murina paka
Oh uri dako
Baka baka nabo
Asina
Banonyo
okufuna obuyambi naye bwavula yeka yaino obuyambi yeka ya mubezi yeka ya berawo nga bana bakulese kulira
ero yo kuyamba munnaki
nga mukama gubu hey
umuramu mwatali
tebuba
nasu
aha
nabayo muzikiyo
muja kitalo nyesho
omukisa gwe gwagaba
aha
tekuba muyini
omukisa gwe gwagaba guwo bateguliko muyini ke
yakuguma
mulindirire zali ndokola
kamberenga naye
kamberenga naye yiba
alalika ina maso ya alina maso ya wale maso ya alindokola kamberenga naye bwatyo nga bwayagala alintusa jengenda yamanyi ebyo mu maaso byange yasinga abantu okubimanya yasinga mwami wange okubimanya olwalero kamberenga naye bwatyo Joseph ngomu wadagamande kamberenga naye yasinga okubimanya abana babantu basobola kubimanya nedda tebasobola kumanya lugendo lu tebasobola kulaba masogo tebasobola sani agezako kulaba future na agalo kujita nenge kana kugamba nti yeye kasingo kumanya chicho geno kubera mu maso yeye kasingo kumanya amanyi golina yeye kasingo kutegera obugaga bwakuwonna ko lwalero engeri jogendo kubera omugaga yeye ka kuba ebyo maso bya bimanyi future yo yagitegera tewali uwo mulala singa kutegera future yo nga Katonda tewali uwo muntu asinga kutegera bya maso go tewali uwa singa kutegera jogenda kutuuka olunaku olwaleero tewali uwa singa kutegera buweereza bwo ngeri gye bugenda kubeera olwaleero ngeri gye bugenda kulakula n'okuggyako Katonda kati nobeera ne Katonda nga munafe Joseph ngombo agambye nti kambeerenga naye leka nkaddemu akayimba ako tumale tukomeyo mu kigambo kya Katonda nti kambeerenga naye olwaleero nsaba tubeere ne Katonda sande yeno Katonda gy'akoze okusumulula gwe omwana we omuweereza we omwagalwa awe olwalero lwenakulwo okutwala obuyambi bwa Katonda olwalero lwe lunakulwo wulira
oli omwami yantwala njerabira ebirala byonanasigala
amazima
alina ekisa
ekitakuma
ekisa kye kiwonya mama nyabo kisumulula kiyisa
tekyenkanika
bwakwata
omukolo ejo genda
babayambye takowa
talinga ffe zenyizi okubako wekutuusa naye Katonda ayagala okulaba nti atuusa buli kyatandise ku nkomero yakyo wulira
eriyo mulala alinyamba
okusinga oyo
era wentunulidde
yeka
nsene yugange enyanja
nesirizya omukono gwe gulinda okulala
kajoma sente zimbuze
abalabe
bange beyongedde sirijya nina nyama oyo omusajja
yimba nange kambeerenga naye asikulabika bulabisi naye kituufu alina byakutwala mulinyerya mukama waffe yesu kristo omwana akadodobulawulya sirijya nange yenyini byona alinda okula wulira essanyu n'emirembe Katonda gyagaba ekyonaku olwalero mulamu bwo yimba mungu olumya sitaani gwe sirijya ye bulamu oyo ye mukama oyo ye masiya oyo ye kabaka ye nanyini byonna ye muyinza byonna yasinga byonna alindokola alingagawaza ajja kunyamba ne mukiwombo ekyokufa ali wamu nange kiki ekiyinza okulesa Katonda bwonna bw'abanga yabikola bayibuli bwetyo mweyogera mu balumbi kiki ekiyinza okutwawukanya n'okwagala kwa Katonda bw'abanga teyagaana neyeresa n'awaayo ekyomweno nga ekristo yesu kulibeera kufa eribeera nnaku alibeera mwami ziribeera sente kiki ekiri kwawukanya n'okwagala kwa Katonda gwonnaku olwaleero wulira esente z'onoonye n'abaziina bakaaba
banoonya okufuna
emirembe gyagaana wulira
watayamba teri
asobola kuyamba
obulokozi
buli mu Katonda yekka jogera ebigambo ebyo n'essanyu ery'enjawulo ng'olumya sitaani obulamu bwe bwe bwokka bayibuli egamba mubikolo by'abatumye nti muye in him we live in him we rejoice muye mwe muli obulamu tutambula twenyumiriza ino tugagawala in him we live
yakuguma
mulindirire alinokola kamberenga naye yimba
alabika
ina maso yange sija kutya sirita nange genyini byona alintusa jengenda aja kutusa jengenda lunako lwalero sitani yogera omugambe nti sitani katonda alina jantwala atagenda kutusa mulinyeri amukama mpe yesu kristo ansomosa nyingi za yeriko ansomosa nyingi za kanani olwalero obamusibwe bwa sitani mulinyeri a yesu kristo mwana katonda omulia alintusa jengenda alindukula oye gemani kange oye zezitiwa change oye yeye sadaka kuruange alintusa jengenda alindukula alintusa jengenda alindukula alintusa jengenda alindukula butele kuifo kumreji ukuli aja kutusa jogenda chikulu olengera yo joto wapade nubo kanonga bugina kulengera buobango olengera yo ya gamba jaja fe Ibrahim oba Abraham Abraham one Ibrahim kato yorinja angali chuse ya mugamba mtikakati yemiliza na ya masogo wegana akoma nange wengozechi wenguwade kakati kuliliza njaga na kugamba nti wosobola okulengera onako olwade bwolaba nti alina wakutwala deni yomulimo gwe gwakutuukiriza yomulimo oina wolaba oina wakuje oina woli olwaleero oina wolengera Bayibuli egamba nti bw'atandika ye mutuukirivu nnyo mwesigwa afuba okulaba nti amaliriza buli kyonna kyeyatandikako gwe nowuliriza yakutandikako ng'okyalina mu lubuto lwa maamawo yakutandikako ng'okyalina mu lubuto lwa jjajjaawo nedda lwa maamawo wali okyali mu lubuto lwa maamawo nga ye Bayibuli egamba nti yakumanya wuliriza bw'akumanya mbu n'akutukuza uliza mbona kusimba choka gochanya muli mtolo wa mama just imagine can you take some minute and think about that olwalero chidegeza nti bwaba yakumanya muli mtolo wa mama wo ngatona bana kufuluma mbona kuwanerinya hey wow nakuwanerinya kiba chidegeza yakutandikako oyo katonde yakutandikako ngochali na muli mtolo wa mama wo olwalero ngotona bana kufuluma kujja kunsene ya abalamu uliriza tagenda kukuleka tagenda kukwabulira agamba nti siri baleka siri bavamu siri baleka hey! Agamba uliriza ebisubizo bye jolio nako lwalero bye mpulira okwogera nga yabimpisamu nti we munaberanga mu mazzi agenda kubeera wamu nammwe ne we munabera mu muliro agenda kubeera wamu nammwe ne bwonabeera ku lusozi eri waggulu katonda ali wamu naawe ne bwonayita mu kiwonvu ne bwekibanga kyakufa katonda ali wamu naawe ne bwonayita mu muyaga katonda ali wamu naawe kamon katonda bw'aba yakutandikako oyo alina oja kutwala onako olwalero olwalero osaba olengereyo kubanga gyolengera onako olwalero katonda agenda kutuusaayo omulimu gwe olwalero gwakutuukiriza ebyo byasuubiza mu bulamu bw'omwana w'omuntu ebimu ebisuubizo bitulina byava mu jjajjaffe Ibrahimu eyo gyo biveeyo wansi nga yagamba nti siri baleka siri baabulira olwalero wuliriza yesaala yange era kwe kwebaza kwange nti katonda akujja mu busibe bw'obadde obaddemu emyaka gw'oyo misiri yali yakusiba mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu leka ebyawandiikibwa bituukirizibwe ku bulamu bwo ebya jjajjaffe Ibrahimu nti alibeera nti katonda talituleka alibeera wamu naffe ali wamu naawe olunaku olwaleero ebisuubizo bya katonda ebyobutabulira baana be wuliriza okuyita mu zadde lino lye twafuna okuyita mu jjajjaffe Abrahamu oba Ibrahimu olwaleero mu linnya erya yesu leka katonda abeere wamu naawe mu lugendo luno lw'otandise mu lugendo olwo lwewatandika olwaleero w'oli katonda kabeere wamu naawe mu linnya erya yesu kristo omwana katonda omulamu tagenda kuvaamu tagenda kuleka kubanga oli projekiti ye gw'oli projekiti ya katonda hey! Oli mugole we olunaku olwaleero waliwo eyandiyagadde okulekawo omugole we banange wali omulabyewo ffe tuli bagole maaso ga katonda okwenda okubikulirwa oku kubikulwa Bible yetuita we are the bagole fetuli bagole ekanisa feye fetuli bagole tuli mugole no okufumira tumumanyi oyo gwe yasini kokujja okutabaganya na fe fetuli bagole uliriza katonda tasobola kuleka bagolere mukama fe Kristo tasobola kuleka bagolere uliriza nchidamu fetuli project ya katonda kanchidemu kanchikugande no chitegere gwoli project ya katonda your God is divine project. Oh hey banange ngomu gaga wakera kumacha na akola investment wabana take up projects wabanga Steven Kabene mwasobolo kuimira mbuwele nzama nukatona mwamu wa day na bako projects jata ndewo uliriza eno project ya radio station eno Ufocom radio yo project mbuwele za na hii project wakati mbuwele za mwamu wa Youth for Charity Missions International project nebi kende lobi ayo okuchusobola mwabandu okuzamwa balamanyi okubayamba sisobola kuumula nga waliwo ekintu ekituuse ku project wuliriza n'okubikulira oku Steven Kapere omuntu womanyira nti ekintu akyagala omuntu womanyira nti eno project ye omuntu womanyira nti kino ekintu ye yakikola n'omutima gwe womanyira nti ekintu kimuli musaayi nkifuneko obuzibu mwemwe n'abazadde abali abawuliriza mulina projects zammwe projects zemwafuna oluvannyuma lw'okufumbirwa gana oluvannyuma lw'okwetawa n'omusajja oyo nemuvaamu project Majidu nemuvaamu project Rita nemuvaamu project Steven nemuvaamu project Babula abo abaana bengezaako okwogera eyo project ya famire eyo oba project ya mukyalo oyo oba project ya mwami tewaliwo yandyagadde kulaba project ye ng'erina ekigituuseeko era omuzadde yenna gy'ava ne gy'akoma alwana bwezi zingirire okulaba nti kyonna ekizza okuba omwana we oba omuti gwagala mugwako alwana okulaba nti amprotectinga oba omuliro gwaka waliwo n'akagero kennanyumya omukyalo omu gwe bakubira essimu ng'omwana we gwalese mu nyumba omuliro gutinta omuliro gujja n'agamba nedda projekiti yange abantu bonna nga batidde okuyingira bagamba aba mwana kufiira yafiireyo kuba ennyumba yali nzigale omuliro nga gwakutta edda bagenda okigwamu ng'omuliro olwedde guwumbujja ennyumba yonna ne bategeera nti oyo mwana awedde nga bamuwulira akaaba naye nga buli omu talina w'ayita ennyumba nzigale omukyala ajja okugulawo oluggi nga projekiti eri mu nnyumba projekiti eri mu nnyumba ekaaba n'agamba nedda tekisoboka ono omwana wange eno projekiti yange eno projekiti katonda ye yagimpa ate nga projekiti katonda yagikuwadde eno projekiti katonda ye yagimpa kale sisobola kugireka kugwerera bweti be bantu bonna ku nsi eno abalina projekiti zaabwe bafiirawo abalina bizinesi zaabwe bafiirawo abalina abakyala baabwe bafiirawo abalina abaami baabwe bafiirawo abalina abaana baabwe bafiirawo abalina programs ez'enjawulo ezitamulaye bafiirawo kubanga byazaalibwa mu bo kubanga projekiti zaabwe kubanga be baabiteekawo kubanga tewaliwo yabibawa tebasikira bisikire naye katonda yabizaala mu bulamu bwabwe oba baabiwulira babitadde mu ssente zaabwe wuliriza nno projekiti watadde mu ssente okumala emyaka gyonna radio station eno bwe yali etandika Ufocom radio strife zonna zetwalimu stress yonna yatuliko katonda n'atuwa amaanyi n'atuwa ekisa n'aleeta obugabirize ssente bwe twazijja ne tuteeka mu project eno nga tugireka efebufi bwetyo nga tugireka nzikire buzikirize era ky'ova olaba project mu bulamu bw'omuntu eringa mwana nti mwendabe kituuse ku project mwendabe kituuse ku Ufocom radio ngamba nedda what is happening what is happening kati wuliriza nno bayibuli egamba nti n'ebyensi bino bitulage engeri eggulu gye likola n'ebyensi bituyigiriza ebyeggulu wuliriza ne katonda tuli project ye
amina
tuli project ya katonda nkiddamu oli project ya katonda bwoba olunaku olwaleero obadde wenyuma katonda tasobola kuganya kintu kyonna kutuuka ku bulamu bwo tasobola kuganya okwewenza bwewenza waliwo abantu abamu nga baagala okwewenzaawo waliwo olwozaala project ozadde omwana nga ayagala okwesirwaza kubanga omwana project yo olwana okulaba nti avaayo mu busiru bwagenzeemu olwana okulaba nti avaayo mu kwesirwaza olwaleero ne katonda bwatyo ebiseera ebimu kituufu tubadde bwagalwa gyali ng'era naye awulira atwagala atwenyumirizaamu ne tutuuka ewamu ne tuwunga ne twewenza ne tuva mu bifo byaffe naye era katonda y'ensonga ya Ufocom radio eno olwaleero nti era ekusanze wonna lw'oli okwezza mu kifo kyo okuyambako okudda mu kifo kyo kubanga katonda project etayagala afe byakutadde mu byebingi nga byamutwalira Kristo Yesu byamutwalira mwana we okujja mu buswavu n'afuuka ekivume neka kanya kulevo yomana womu ntu naja kusiwano na komererua omusayi neguyika bameka kumwe yandi ya gando kuwa yomana we bameka kumwe yandi ya gando chindo yifana kumwe chito jitu kumwe yomana we chisema yo kumere chivye nyo chewandi suri doma ye mfanyi wandi ya gando mwa jota andi ya gando mwana wo afe buli omuye naja kufave kusikuno na ye wengoli no mwana wo afide mulivutolo oba mama wo oba tata wo chewandi ya gando afe mfa eyo kweso yesu jafa nga kumenudua kumusalaba ama tunanga ba mungula nga ba mungambu dengoye na ila mwuswa vobu nabu ya itamu na ikula project kula project kapele hey uliniza project project tuzuwa manya uliniza no project tuzuwa manya project UFOCOM radio project kozani project 2020 project kozi mikoze mitya project fight malaria na government za njizi na project hey raziru wana hey kumila abatu mwinza kutu ukiliza project za abweze baba ga nolua lero kato natagenda kumula ulilizo kubikuli wa kenineri obula mbuo okutusa nga project mwe otuse kumkomele yoku marili zibwa kato natagenda kumula okutusa nga project yesu anulide uliliza yesu yali project ya katonda yesu yali project ya katonda era katonda mugulu eri yali yali tasobola kuumula project ye inzo kukamu wansi neyi mukaneka project ye inzo kunafua project ye inzo kukowa na ye katono lwale roho na mwenyini project mwabata koye project gwe muri nyeri ya yesu togenda kuzikirira gotoli mwana wakubula togenda kubivamo na kolwale roho gwetogenda kugwa gwetogenda kuenda tebagenda kuzalamu mukuluja olwalero muri nyeri ya yesu gwetogenda kuwenga gwetogenda kuzikirira gwetogenda kwavuwala gwetogenda kudivorcingirwa project golu na kulwaleo uinzo kunafua ntibuatio mukama fe yesu kwiso mwiyari agenze mkusaba kulusozi na gamba gese sameni obagese semeni na gamba nti mukama na iwe chibati inzika echiko mpechi nochimve kolo project yewenga kade project inafua project golu na kulwaleo na uinzi kukubango inabiyola gaka tonda project nguo na kulwaleo na uinzi kukubanga oina reason zo oine teka tekazo oino kwe kwa saku mukama tomidaba kwetola banga sina sente kwetola banga wanondimu wenti kwetola banti indimu lwade tola banga ulwado ganyo buja wo kwe project nguo na kulwaleo tola bazi alusa nilo siso wala kusiba kwa tamanyi inti zendi kumakerenda kwetola bebizi mwemi indiko na yu lwaleo elio mii inziko kumera wo reason zo inzo kuziwe ni katonda na ibaibuli ne gamba ndi katonda yali nga ata ulide mbo katonda yali just gave him a deaf ear yali ngo kutuwa kugande holo project yesu ayogera amugamba chiba chinzika ndaba nganjo leke domu salamo mnene nyo chine chikompe ndaba sichi asobla kucheti ka katonda uliniza eli awa ni kwa miyo nebe gamba ni katonda teyanyega katonda teyanyega nolu na kolwale no nawe huyinzi kukubango vade maso ga katonda oyomba okaba oinalisio eye mitawana katonda jata konzeko biola vange vizitoye katonda wawanda kuhisa umutangu wabando ino kuwa mwagama neda katonda nze wanasege kwa kuitao nze mukazi wachi mwonya abonye zibabu enti nze safu umidwa kubonya abonye zibabu mukama wachi wampo msalaba gomo sajono mukama wachi wane tile nakweno nuoneta mwavu buno wachi wane tamuini kebuno wachi mukama nze guotabeno wachi mukama wazikiri za nenja museno wachi mukama nonteka makaga no usende bula wevansa sura wachi nze nafumidwa wachi nze nagenda kumulimo guno wachi nze mfuno usende buno oyinzo kuwanga project gwe olinabyo listinze olinabyo likulisiyo olinabyo tekeza katono na kolwalero ngokaba amaziga nga we mulugunya lwachinze na iwuliriza project gwe mweru yenyine byo wandise byo uliride mu bulumi katonda mwayagala okuyimirira okweragane kibwa kyo kulabisirwa gwe katonda wa folwalero azokuyamba era wenyine woli wa kuyambira mu bintu byo mu mitawana jo mukweralikirira kwo munakuyo project tigwe
amina
project tigwe lwalero katonda uliriza tagenda kuvako katonda olunaku olwaleero tagenda kuleka katonda agenda kugenda naawe nga bwe yatandika naawe nga bwali naawe olunaku olwaleero oba okiraba oba tokiraba katonda akyali wamu naawe katonda ali wamu naawe ayagala kutuukiriza kuwonyezebwa mu bulamu bwo ensi yonna ekakasa nti yegwe katonda gwe yawonya kansa abantu bonna nga bafa olwaleero wuliriza abantu nga bafa olunaku olwaleero laba katonda agamba nti ndikuwangaza nnyo nikukusa obulamu bw'omuweerezaawe bw'omwagalwawe olabanga ensi ekuzimbiridde olabanga otakyalina lugendo olabanga byonna ebikwetoolodde olabanga amabanja amangi naye mu linnya erya yesu kristo omwana katonda omulamu projekiti kapere katonda tanabakuwummula projekiti brenda katonda tanabakuwummula ebyo by'olabyeko wuliriza agamba essaawa eno nti biwero by'olabye eby'emyaka egiyise ebyo obirabye kati katonda affe akujja ku levo kwobadde obirabira okusula okuwongerayo waggulu akwongera mu maanyi akwongera mu kitiibwa akwongera mu kufaiva akwongera mu kwagalwa akwongera mu bugagga mu linnya erya yesu kristo omwana katonda omulamu projekiti olivia katonda tanabakola katonda akyali ku stepu a akyali nayo bisinesi ne di paka ku zedi
amina
katonda tanabakola ebyo byonna byonna byolaba biwero projekiti gwe ebyo byonna byonna byolaba biwero naye essuubi lyange ligamba gwe projekiti gwe katonda tagenda kuwummula katonda tagenda kusirika wuliriza agamba nti kulwayo ebisaale bisijja kusirika
tusanga njifudde tena
mama agambye nti kulwayo ebisaale misigenda kusirika erya mokoshiriako lya makotokoshiriako jali mokotokoshiria makata kashirio jali mokotokoshiria maka kulwayo ebisaale misigenda kusirika sigenda kuwummula mbadde ndowooza kusirika busirisi wulire ekigambo kya katonda ne kulwayo ebisaale misikusirika busirisi naye sigenda kuwummula mama sigenda kuwummula kulwayo erusalemi sigenda kuwummula bwatyo katonda affe bwagamba sigenda kuwummula kulwayo erusalemi oyo katonda mwene yayogedde mbadde mmanyi kusirika busirisi mbadde mmanyi kulwa sayuni olwaleero wuliriza mbu for the sake of zion riya makashiri omokotokoshiria kale twala kino kyokka ekigambo okuva gye twasabidde nenye tuli onaku olwaleero twalayo ekigambo kino kyokka for the sake of zion I will not be silent can we repeat that can you open your bible Isaiah 62 that is what the bible is saying right now for Zion's sake for the sake of Zion I will not be silent should I repeat it listen let me have another translation says for Zion's sake I will not hold my peace ekyokitegeeza ki nti emirembe gya katonda gijo mu bulamu bw'olunaku olwaleero tagenda kuwummula ekisa kya katonda kikyo mu bulamu bw'olunaku olwaleero ayongera n'agamba nti for the sake of Jerusalem I will not be quiet are these two different quiet and then silent kusirika silent quiet silent let me have another translation for Zion's sake I will not hold my peace and for Jerusalem's sake I will not rest badange singanze Stephen Kapere nsobola okutegeera ekyo kyokka nze singa nsobola okutegeera ekyo kyokka nti kulwa Stephen Kapere nze omulonde we nze omwagalwawe tagenda kuwummula singa nsobola okutegeera ekyo kyokka bannanga ebyange biba biwedde singa osobola okutegeera ekyo kyokka mukyala gwe ebiba bigenda kuba biwedde ebyolunaku olwaleero ebyewiiki eno yonna wuliriza ekigambo kyoba otambula nakyo ki kino kigambye nti kululwo gwe tagenda kuwummula kulwa Brenda tagenda kuwummula kulwa Penny tagenda kuwummula kulwa Edison tagenda kuwummula kulwa Monica tagenda kuwummula kulwa Rachel tagenda kuwummula kulwa Steven tagenda kuwummula kulwa Pastor Tua Bob tagenda kuwummula kulwa Michael tagenda kuwummula kulwa Sharon tagenda kuwummula kulwa Josephine tagenda kuwummula kulwa Susan tagenda kuwummula agenda kuumula. He is not keeping his is not going to rest.
Amina.
Because my heart yearns for Jerusalem. Because put there your name. Where there is Jerusalem. Mm. Because my heart yearns for Stephen. Because my heart yearns for Prosy. Because my heart yearns for Winifred. Because my heart yearns for Silver. Because my heart yearns for Teddy. I cannot remain silent.
Amina.
That is a declaration, that is a promise from God. I will not be quiet until her vindication sign is brightened and her deliverance burns like a torch. I will not keep silent. Come on, talk this with me. Say this with me. Sing this with me. I will not keep quiet. Sigenda kusirika. I will not rest. Sigenda kuumula. Ria mako shiri yomoko. Ria makashiri yomoko. Sigenda kuumula. The nations will see your righteousness. Come on. Should I repeat this? Amawanga genda kulaba obutuukirivu mamanze nesimye. Amawanga genda kulaba obutuukirivu bwange. Amawanga genda kulaba obugagga bwange. Amawanga genda kulaba ezzadde lyange. Wuliriza, yogera kyonna ky'oyagala ku ssaawa eno kibeere. Amawanga gagenda kulaba ki? Gagenda kulaba omwami w'omulungi. Amawanga genda kulaba omukyala wo. Amawanga genda kulaba obuweereza bwo. Amawanga genda kulaba obutuukirivu bwo. Amawanga gagenda kulaba obugagga bwo. Amawanga gagenda kulaba emmotoka zo. Amawanga gagenda kulaba abaana bo. Makashiri yomoko, uliriza wakusekere debange liwena. Nonakulwalelo ba inzokuwa ngaba kuita chonzira. Onakulwalelo ba inzokuwa ngaba kuita chisirani. Mumakango wafumirwa. Na uliriza katona afeta naba kumula. Paka ngo msango gusalidwa. Paka ngeza dolifunye. Paka ngo gaga wadolwalelo. Paka amatu wajia makagu na walete chisirani. Katona afe uliriza. Agame ntangena kusirika. Katona afeta gena kumula. Paka ngama wanga kama zoku labe chitibwa cha katonda.
Amina.
And all kings your glory. Munga neba akaba kabala biye chitibwa cho. And you will be called by a new name. Wari ya kashiri yomo. And you will be called by a new name, which the mouth of the Lord will designate. Should I repeat this? Oh, mama, wari we mitibwa biyensi. Neba itibwa bakabaka. Neba itibwa banagano. Naik. Erinye likuwebo luna kuluwarelo. Katonda ya alionde ininga.
Amina.
Katonda ya alionde iningonda kuluwarelo. Katonda ya agendo kuliode ininga. Mulinye ria Yesu Kristo mwana katonda mlamu. Wowe! Katonda ya agendo kuliode ininga. Katonda uluwarele linye likuwebo. Ya alionde ininga. Si mwana wa muntu. Mkugambie tambula ne Isaya nkaga mubiri. Tambula ne Isaya nkaga mubiri onako olwalero. Tambula ne Isaya nkaga mubiri. Jenja kalo tambule na yo olwalero. E weekend yo na uriri za katujisome. The nations will see your vindication. Hey, njagala kufunza amu wano bamfune King James Version. Njagala kufuna King James Version. Mungu mingirize muka tunu wano. Tumvunule vinturi yo na wamu. Tumitegele mulunji. Noza bivaye mulimi roi nzo kutegele. Uriri za. Agamili. And the Gentiles shall see thy righteousness, and all kings thy glory, and thou shalt be called by a new name, which the mouth of the Lord shall name. Katonda erinya mwenyini agendo kulikuetumira kitimugaga. Hey, ate katonda bwamalo kutuma erinya bannange kuja bagira bannange katonda bwamalo kutuma erinya binyuma buliwona ita bakuita mulungi wange bakuita mugaga ne bobero we myaka abiri bagama muzeyi. Oh, olongere erinya tolowoza nti baba lyogera buliriza pasta tolowoza nti erinya eryo liba livudde mubbo abamu bayinza n'okuba balyogera nga tebandi yagadde nnyo ndyogera naye olwedde katonda abamaze okuteekawo ekitiibwa. Kino kiri mukusome wa Isaya nkaga mubiri. Bwoba batutegedde bidala byonna, njagala odduke ne sura eno eya Isaya nkaga mubiri. Nti katonda mwene yagenda okwetumira erinnya. Ebyo byolaba atandise okola konna ku lwaleero. Bw'olaba babikuyita tolowooza mbu benyini bwe bali mubikuyita. Olwedde katonda abaya manze doku simba abana neba kuita kuganja abana neba kuita mirembe abana neba kuita favor abana neba kuita pasta abana neba kuita rich neba kuita omugaga neba gama wanami mugaga wafogambo otia toba gama nganji nze siri mugaga kubaya katona mwenyini ya mazo kutumeri nyeri abantu neba kulaba ulini za gami nzi neba akaba kabalabechi tibu acho iye neba akaba kebana alaba banja kubate balaba mwavu nga balaba mugaga guo gendo kubanga wera bati ochari yao kafe nyere kwekozi kalabisi guo gendo kulaba ngori yao mkwezi ochari mutono na inga balaba gamba omunene wange hey toba ule abagama omubede omubede ogamba chi ulide ogisinkane ya abandu nanga bagama omubede toba ule langako tebana babikuita mama linda linda wino Bible ya yogende linda bagenda bikuita abadde bakuita echonzira abadde bakuita omuzimu abadde bakuita chisirani abadde bakuita chifiriza bagenda kutani kokuita mukisa bagenda tani kokogera bigamu naye mwana ya ino mukisa omwana oyo mulunji bane bagenda kuita mulunji obadde to ina kuwana olwalero katona amazo chikola amazo kutumeri nyale ya mulunji amazo kutumeri nyale ya beautiful amazo kutumeri nyale ya hane amazo kutumeri nyale ya sweetheart ogenda kulira amanya gebata kuita ko mbuto goba ndome isinga goba ndawulya kubalala nawo oluna ko olwalero katona amazo kwetumira erinya uri zakanyinja ko kusatuka gambye zau shalad also be a crown of glory ogenda kubera ngule ehd bwacha katonda in the hand of the lord and the royal diadem in the hand of thy god katonda wafe laba yegulide chitibwa na yekugwe ogenda kubera chitibwa cha katonda we insibu kwa yechitibwa cha katonda gwe ogenda kubera insibu kwa yechitibwa cha katonda
amina
riya makashiriho jali moko togo shiri ya makata kashiria mkugandi mubango inachono nyo kutambula nacho tambula nesuleno ya Isaya nkaga mubili jetulimu kusoma enchayo luna kuluwarelo atona kuluwarelo sandi omukisa kwa katona uliriza elinyari ya katona gwe mukisa kwa kuwade uluwarelo gwe bulunji kwa kuwade gwe buganga kwa kuwade buo ingida na mwaka mwezi mwikeno no mwezi guno guna no mwaka guno guna esuleyo kuna ama nyakanyiri yako kuna kagamba no longer will they call you deserted. Tema genda kundai kuita na mwandu tema genda hey mbaba tema ugele vikambo oye na mwandu bao yafa atumuna yafa sirimu aao yere na ya nini lide magombe uridano bagenda kutani kukuita mchara gundi bagenda kutani kukuita mchara kulistofa bagenda hey mbaba tema agamba mchara nyeho oyo mugumba ngari hini elibako bagenda tani kukuita mama Jackie bagenda tani kukuita mama Deste bagenda tani kukuita mama Susan bagenda tani kukuita mama Sharon bagenda tani kukuita mama Kennedy bagenda tani kukuita mama Bilabwa bagenda kuita bagenda tani kukuita mama Chamagero hey uliriza katona ina biyazara mbulamu na kuluwa lero nate Bible yega Isaya kaka mubidi akanyirika hakuna ni tebachenda muku kukuita yale kebukahu noronga will they call you deserted oh name yolani dissolved te wachi aliuo agenda kudamu kuyita familia yonti ya tusirani kubango luwale loka tona kuwando mukisa e nyumba ujizimbe mchikatye wa mwe ozimbe mama uma tata we chizimbe luwale lo te wachi alia kuyita yale kebukahu but you be called rich kata utogila and your land will be called rich yeah you will be called blessed ogena kuitiwa mukisa oliwa mukisa nitaka ligena kuitiwa mukisa muli nyeri amu kama fe Yesu Kristo for the Lord will take delight in you katonda agenda kwenye mili zamu era ne uliza and your land will be married as a young man marries a young woman so will your builder marry you as a bridegroom rejoices over his bride so will your God rejoice over you riga makashiri yoko njagala togere Isaya akanga mubili jetulimu akanyiri yako mkanga uliriza I have posted in sadaba kumi eeeeee obande nevi kujoga obande nevi kwana obande nevi uwera likidira obande nevi ota obande otio kutemulua ulua sende ze katonda za kuwade obande ono unyo obukumi ulizo obukumi mubunu katonda agambie I have posted watchmen on your walls mazo kuteka abakumi kubugweyo mazo kuteka abakumi kubisenge vyo mazo kuteka abakumi kunyumba yo eri abana bo buna kubande uwera likidira musene gude daru ya abana bangi bana avamuchi abana bangi bana abeda batia abana bangi tebaba be katonda ataddewo ba malaika okubagoberera watchmen tewali omusajja agenda bakwatako okunjako nga amalirizo okusoma abasajja abayaye tebagenda basemberera muli nyera Yesu Kristo mwana katonda omulamu. I have posted watchmen on your walls Jerusalem. I have posted watchmen on your walls Stephen. I have posted watchmen on your walls Edison. I have posted watchmen angels to watch over your life, to watch over your family in Uganda. Whoever is listening to us, wherever you are, God is saying right now that Brenda, hey, that Sarah, that Pastor Derek, that Prosy, that Winifred, that Gladys, all our friends that listen to us, that Edith, God has put watchmen, God has put angels to watch over your family in Uganda, to watch over your job. Listen to me. God has put watchmen to watch over your job. Right now, no one is going to steal that job from you. But lest you are just going to be promoted, you are only going to be promoted, and you are only winning, coming out a success. You are only coming out a winner. No one is going to take your job when you don't permit that. Bonaba to chimaze chikiriza tewali wagena kuleka kutwala mulimo ogwo okujja kungo chikirize nchona ko lwalero baganda bangi banyinaze mumwe naba tulizo nako lwalero. They will never be silent day or night. You who call the Lord, give yourself no rest. Mwabako wola katonda uliniza ye kino chetukozo nako lwalero era cho inoko la hulikasera obuta umulanga misana na chilo and give him no rest na yefulemebu umuza kubanga ye waligwe mulikwe to be watching over us, to put guards over our lives, over our jobs, over our families. Awulirize Isaiah kaga mubiri akanyira kumusambati, give him no rest till he establishes you and makes you the praise of the earth. Oria maka shiri oko to umula paka nga kufunde tenu elio kusiwa no. The Lord has shown by his right hand akanyira kumunana and by his mighty arm. Uliriza wemba denye kala, never again will I give your grain as food for your enemies, and never again will foreigners drink the new wine for which you have toiled. But those who harvest it will eat and praise the Lord, and those who gather the grapes will drink it in the courts of my sanctuary. We are makashiri yoko elio bishiri zabi akatonda tewali wagenda kudamu kumba, tewali wagenda kudamu kunjoga, tewali wagenda kudamu kulekao, nebio lime tewali wagenda bituwala atera bigenda kufuna bigenda kola magoba nebio suwala onako lwale lomu linyiria Yesu. Amen. Business yeye na akula akula na muri nyeri Yesu Kristo mana akutoa mlamu katuonda wafunika kuluwa leo uliza akutegese kuwe chiti bwache museme ya balamu.
Amina.
Uliza katuonda wafariwa muna hawe tagena kukulekelela tagena kukuvamu wali okuimira muna hawe tagena kumulanga wasubiza katuonda faba wenyo mkisa tubagala nye chiti bwache katuonde katisamule kumwe nga mchide subizo che to umula tegeza katuonda ensonga zo bionevi kunyiga bionevi wade weta katuonda atuse mulichonan chijia joli katuonde segera chikwase katuonda yemulwanyi wolta la singa.
Amina.
Tuwagala nyomu ina amanye gangze Steven Kapele
nange Teddy Nazi
tuwele wano kuwa Youth for Charity Missions International irange simu ya feri 0 musamu sambili 0 tano satu nya 0 munana 0 musamu sambili 0 tano satu nya 0 munana. Eye simu ya fe kusobolo kuita mtelevu notu reachinga netusaba wamu na awe notu wabu julizi nechila la notu wane kusente kumanga tuze itago kundu kanye milimo jino eja Youthcom Radio katona faba tuagalire nyo tunja kunda moku uliziganye da sande nunji echiriwa cha katona okubeto olola obulinzi weno mkumi we mulinye da Yesu Kristo mana katona omulamu. Amina.
Ya wenja gala oyo mwami antwana ngera bire bire nabye nana gala ani neki sai tikakuma eki saje chiwonya mama nyawo chisumulula chinisa chekanya mbwa kwata kumukono akundusa yogenda wabaya mbye takowa Taringa balala yewe na muzula okulamu wange wachuka teri yo mulala alinyamba ngomusajjo era gwentunulidde nsene yuganga ennyanja sijja kabikonna omukono gwe guyindokola kati oba sente zimbuze abalabe bange beeyongedde sijja nina nnyamba oyo omusajja talemeero kambere nga naye
in Lexington, Massachusetts. My family listens to Yoko Foam Radio. We're glad that we found...
Hi,
my name is Keisha. I live in Lexington, Massachusetts. My family listens to Yoko Foam Radio. We're glad that we found the station.
You are listening to UFOCOM Radio, YOFOCHM. UFOCOM Radio, your charity voice. We're about to read it there. To Django Uko.
UFOCOM Radio.
Simple as friends, son. Los caminos. Radio ya muchachi. Me volaba la imba muchachi. Bali la bali vaya. Neva junel da que mi. ambira koni aje mujati
yeso
abaloko moje mujati nebola baba imba mujati eh kabanda lake mimi ah wanna 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 eh wanna 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 wanna
Radio, more presence in the air. Keep it loud.